mugihe asigaye iminsi ibarwa ku ntoki mu Rwanda rwose inama ya Togam iteganyijwe gutangiza tariki ya 20 z'ukwezi hirya no hino imyiteguro irimbanije mu mujyi wa Kigali cyane cyane ibikorwa byo kwagura imihanda. Iyi nama ni uguha abaturage bavuga ko batayisobanukiwe bahuriza ku kuba imyiteguro yayo yaratumye benshi bahabwa akazi. Aba ijwi rya Amerika ryabasanze ku muhanda wa Kacyiru munsi ya za minisiteri bari mu bikorwa byo kuwubaka.
Icyo twusamo ni uko batanga akazi kuri ku baturage benshi bakabasha kubona icyo kwifashisha bakarya bakambura bakagira ubuntu, kuko ndaza nkakora bakaduhemba nubwo badahemba baterewe ariko baraduhemba.
Iyi nama iri kuba twayibonyemo akazi ubufasha twagira ngo muduhe mwadukorera ni uko mwabwira bakaduhemba nkoze icyumweru kirenga ntibaraduhemba mbese bari kuducikiriza.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko nubwo hari imihanda icyubakwa kugeza ubu inama izajya kuba minsi yararangiye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Bwana Merari mpabwa n'amaguru kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ku mihanda imwe n'imwe bimwe byararangiye barimo harakorwa ibya nyuma nko gushyiraho za kaburimbo, imwe rero irimo irarangira indi yashyirwaho amapoto y'amashanyarazi ndetse by'umwihariko hari n'imihanda imwe n'imwe twagiye tunatunganya ducishamo imashini itari imeze neza y'ibitaka ishobora nayo kwifashisha. Iyo mihanda turimo turayicishamo imashini kugira ngo ibe ari imihanda myiza nayo iba ishobora kuba yakoreshwa igihe umuhanda runaka urimo ukoreshwa mu isaha imwe cyangwa se mu isaha imwe n'igice.
Ibikorwa byo gutunganya imihanda biragendana no gusaba abaturage bayituriye gukora amasuku ku mazu yabo. Aba twaganiriye bagaragaza ko ari ibikorwa by'abatunguye.
Dutuye Kacyiru, batubwiye gukora amasuku kandi tuzagerageza kuyakora. Amasuku dusabwa ni ukongera gutera amarange ku bikuta ndetse no ku mabati. Uretse ko abaturage bamwe bavuga bati igikorwa cyo kuvugurura twari tutagifitiye bishe ya bigasa nk'ibibatunguye.
Ndabona ari nk'ibintu bishyashya bizaba ari bishyashya ku byo mbona imihanda barimo bakora amasuku yose. Ndabona wagira ngo biteguye nk'iki ni wa mugani nk'umugeni gusa nuko numva yuko ngo niba ngo nta muntu uzongera kugenda.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije avuga ko inama ya Togamo itazahagarika ibikorwa by'abaturage nk'uko hari ababigizeho impungenge.
Nta kibazo umuturage azagira cyo kuvuga ngo ndashaka kujya kwa muganga buri uko ajya kwa muganga. Nta kibazo umuturage azagira cyo kuvuga ngo ndashaka kugera ku isoko abura uko agerayo. Uburyo burateganyijwe bw'uko umuntu ashobora kuzageraho ashaka kujya ashobora kujya gusaba serivisi agomba gusaba.
Mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali cyane umuhanda munini uturuka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe ugana mu mujyi rwagati uri kubakwaho utuzu 20 abagenzi bazajya bugamamo izuba cyangwa imvura bategereza imodoka. Utu tuzu nitwuzura tuzaba dufite interineti uburyo bwo kwamamaza ndetse tunatanga amakuru ashobora gufasha abagenzi kumenya aho imodoka zigeze. Habwa n'amaguru yavuze ko muri Togamu hari ibizaba bitarashyirwamo ariko ko bizagenda byongerwamo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kandi abagenda mu mujyi wa Kigali babonye ko hirya no hino hatangiye gutakwa ibyapa bitanga ikaze ku bazitabira inama ya Togamu. Ibikorwa remezo birimo kubakwa mu mujyi wa Kigali biri mu mushinga mugari wo kubaka imihanda y'ibirometero bisaga 200 mu myaka ine. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ntiyatangaje ingengo y'imari izagenda kuri ibi bikorwa n'aho izava. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.